thuto a tlhatlhobo e ne ya pele e latele ke tlhatlho ka re thuto ke seabe sa botshelo re tsosolose thuto ya boraetso mogolo re ithute dipuo tsa rona tsa seAforika re tle re kgone go rarabolola marangrang a botshelo a re sekasekeng thuto e re feretlhang re ntse setlhabelo le ka go gana thuto ya go tlhatlhwa pele ke nako janong gore re ikemele ka borona ka thuto e tla gore neela sengwe le sengwe se re se batlang mogala makapa a na re go diragetseng go fa goreng re fatlhiwa re lebaleba re se latlhe tlhakwana tsa rona gore re se latlhegele ke ko re tswang teng le ko re yang teng ka re thuto thuto ke seabe sa botshelo ka re thuto thuto ke seabe sa botshelo le nna ke a e batla Sianna Marena ke tshaba dipuo tsa batho ga di fele Sianna Marena ga re ntate nthekele ntate nthekele Tekele, tekele.